gozari ko represente ba victime nyonso te atako tondimi ke victime nyonso tu azali na droit na justice biso tokoki nde ko represente kaka ba oyo basengaki biso to represente bango
otangi ba milice to mangomba ya batsimba minduki kasi batangaka pe ba ngumino o bazali milice to lingomba batsimba minduki ya babanya mulenge bango pe babomaka ba botolaka biloko basalaka pe makambo mabe
ezali malamu kosala difference tozo ko represente milice te moto oyo asimbaki munduki mpo aboma muninga biso tozali ko represente nde ba victime.